Karagwe umuyobozi w'akarere ka Nyabihu, umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba, umuyobozi wa Transparency Rwanda ndetse n'umukinnyi mukuru.
Ari ngombwa nawe ntiyabasubiza bazanditse urwego rumusumbye.
Hanyuma rero umaze kuvugana n'umwe muri abantu, urabona abantu 52 bose ntabwo bari buze bashoreranye bagiye kwa minisitiri w'intebe, cyane cyane ko bari bagiye gutanga ibaruwa batashakaga kubonana nawe. Bahisemo uyu umwe nyine abari wiyizana. Nahise mpamagara ku murongo wa telefone meya w'akarere ka Nyabihu Twahirwa Budulatifu, tugira ibintu tuvugana nyine bireba n'ibibazo by'abaturage, ari kumva ibyo yanshubije.
Umuturage waguhaye amakuru ko inzara ihari waza tukahasura, nibyo byakoroha? Nta nzara dufite muri Nyabihu. Uwo muntu uvuga ko yahagaritse guhinga akavuga ko yishwe n'inzara, nagutume tukaza tukabasura, byatworohera twese tukagera kuri tesi. Nibashake babe batanu cyangwa icumi waza tukabasura. Icyo mutanarije ni uko redistribution ya Gishwati igeze kuri fe yayo, abantu bari bafitemo umutungo gakondo bariho babarurirwa bazabona ingurane mu mafaranga. Niyo makuru nguhaye. Oya, abagomba guhinga bahawe imirima ndetse n'ibyangombwa bazahabwa n'ibyangombwa by'ubutaka, abahabwa inzuri bahawe inzuri, abafitemo imitungo gakondo barimo barabarurirwa bakazahabwa ingurane mu mafaranga. Nk'uko ikibazo giteye cya Gishwati kandi turi kuri fe yacyo, komisiyo yayibingira ndumva ishigaje igihe kiri munsi y'ukwezi ikabirangije imirimo yayo. Ushobora no gusanga abo ngabo ku rutonde, byaba byiza unarubonye ukaza tukabasura. Ko usanga umuntu afite umurima urumva akawugabanyamo uduce agaha abana bakaba batatu ku rutonde, wajya kuri tere ugasanga ni umurima w'umuntu umwe.
Kugira ngo umenye ko uyu muturage adashonje bigusaba kujya i Nyabihu.
Ni ukuzajya i Nyabihu agenda tukahasura agenda ameya.
Muzahita mubona ko abaturage ntahari, ntabwo bigeze babuzwa guhinga rwose, nta kibazo gihari.
Ariko hari ikintu buriya nkunda kwibaza akenshi, buriya Angeli, igituma dukora inkuru nk'izi ngizi tuba tugira ngo tuvugire abaturage, buriya ntabwo tubereho kugira ngo wenda umuntu uwo ari wese ashimishwe cyangwa se anemere cyane cyane ibyo tuvuga kubera inyungu ze bwite. Ariko ngiye narabaje uyu meya, ntariko meya kuva mu mwaka w'2009 aba baturage baragaragaza ko badahinga. None iyo komisiyo uvuga irimo ishaka kubishyura muri 2013, iyo myaka yose ibarye iki wabayeho? Ati atuyanyumva ati ikibazo cyabo turakiza, ahubwo nuko wenda batashatse kubyumva, nawe ndumva udashaka no kubyumva, batari ko icyo kibazo tukirimo, turimo tubabarira. Iyo myaka yose ine barimo babayeho bati barimo bararya iki? Ntabwo yigeze abasha kunsubiza ikintu barimo barya.
Nibura ngo akubwiye ati ku munsi baza ku karere gufata ibigori n'ibishyimbo ndetse n'ifu y'igikoma cy'abana, baraza baza gufata ku karere.
None se uriya ngira ngo tujye tunemeranya iki kintu? Nanone Angeli, abaturage ntabwo ari injiji, bazi uburenganzira bwabo. Iki kibazo iyo kano karere nk'uko umuyobozi wako bivuga ngo barimo barakigaho, baba barandikiye izi nzego zose. None se kwandikira izi nzego ni ugukunda umunyenga ngo wave i Nyabihu waze i Kigali? Ubwo
reka nkubwire. Alphonse, rero niba ufite n'akarere uyobora wowe, uzareke kubeshya. Uko kubeshya ni bibi, bigakugaruka.
Ntabwo ari ikintu cyiza.
Iyo leta yamaze gutahura birakugaruka. Abantu 52 bari kwicwa n'inzara, niyo yaba umwe, ni ikibazo gikomeye cyane. Tuzi ahantu henshi hagiye hagaragara umuturage umwe uri mu bibazo bikomeye, icyo kibazo kubera ko kitakemuwe n'ababishinzwe bakajyana nacyo.
Neza cyane.
Alphonse, rero n'akazi kawe. I Karongi, umukozi mukuru w'umurenge yasohoye mu nama y'umutekano. Mbere yuko mbikubwira, wabanza ukanjyana mu yindi nkuru ya hano muri studio. Nakubwira uyu mugozi ukuntu yasohowe n'uwamusohoye, tuze no kureba ibyakurikiyeho.
Reka mbanze nkujyane Igicumbi. Inkuru dufitanye na Giti, bamwe mu mpunzi z'abanyekongo barirwa mu nkambi ya Gihembe iherereye mu murenge wa Kageyo, akarere ka Gicumbi, baravuga ko hashize igihe kirekire badahabwa imfashanyo y'ibiryo n'izindi mfashanyo, bakongera ko inzara igiye kubamara mu mujyi wa Gicumbi. Bakaba batakigira bataka inzara. Ariko noneho ubwo uyu munyamakuru wacu yakoraga iyi nkuru ngo yasanze abana bari kurya ibishishwa by'imineke. Reka twumve uko yakoze iyi nkuru.
None tugiye kwicwa n'inzara, intambara y'inzara yo rwose iratwisha.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo babarizwa mu nkambi ya Gihembe iherereye mu murenge wa Kageyo, akarere ka Gicumbi. Batakira buri wese aho bahoraga nawe basaba ko bakorerwa ubuvugizi ngo nabo babone ibyo kurya, dore ko bamaze igihe kitari gito badahabwa ibyo kurya. Ababyeyi 60 bashoranye n'abana babo narimba sanze hafi ku muryango winjira ku biro by'akarere ka Gicumbi, bavugaga ko bari babuze aho HCR ikorera ngo arirwo rwego rw'ubuyobozi rushobora kubarenganura
buri munsi bakatwandika bati mugende mutegereze ni ukuri twasabaga ko mwadutabariza kuko inzarira twe tubwira ngo ntitugende ngo tuzajye I Kigali muri CNL tujyayo tugezeho baratubwira ngo ntabwo bari bazi ko hari impunzi n'umwe itabaruye ikiri mu nkambi none kuva icyo giye kugeza ikinyi cyaho bigeze inzarira twishe ntabwo turi impunzi ntituri n'abanyarwanda none n'ukuri kose turababaye abana bacu inzarira bishe turatabaza gusa ngo mudutabarize
ko ntaho
tuje duhunga none tugiye kwicwa n'inzara intambara y'inzara yo rwose iratwishe
Abo babyeyi kandi ubwo bazengurukaga hirya no hino mu mujyi wa Gicumbi bari kumwe n'abana babo bahurizaga ku kibazo cy'uko inzara yenda kubica dore ko abo bana bagendaga bakomba ibishiko by'imineke abandi babirya uko byakabaye
nubwo twaburaye ariko twaburaye nashinariye n'ututumva ntabwo tujya
maze kutubarura ntabwo tujya turya tujya tuburara tumaze imyaka itanu mu nkambi n'ufata aduha ibiryo akavuga ngo namwe muzajye gushaka mu barure twabuze rero ubufasha nta n'uwo baduha n'ibiryo ku isahani niyo babiduhaye baravuga ngo ntituzagaruke
ku ruhande rw'uhagarariye minisiteri ifite ibiza n'impunzi mu nshingano zayo tuyishime emeline yavuze ko iki kibazo kimaze hafi y'imyaka itatu akizi gusa ngo we n'abo bafatanije bakaba bagiye kwicara hamwe mu rwego rwo kugishakira igisubizo
abo ni abantu basubiye Congo basohotse mu nkambi bagera igihe bagenda noneho bagaruka bakinjira nkamira nk'impunzi nshyashya bamara kwinjira muri nkamira icyo gihe iyo HCR isanze bari muri database bamubwira ko agomba gusubira mu nkambi yakozemo ntibamubarura kabiri akaba ariho ajya gukurikiranira ibibazo byabo bakareba niba koko arimo icyo gihe ategereza irindi barura rihoraho rijya rikorwa agasubira ku rutonde kuko iyo amaze igihe atabonekaga ku rutonde urumva nyine ntibavuga ko bagaburira umuntu udahari urumva aho kumvikana ko inzego zose zibifite mu nshingano bakareba icyo babikoraho kuko nta kindi kiba kiri bukorwa iyo umuntu atabeshya koko kandi binyura muri HCR kuko niyo ibibitse imyirondoro y'impunzi yamaze kubaruka
twagerageje Jean Bosco Radio Flash mu ntara y'Amajyaruguru
none se abana ngo bari kurya ibishishwa by'imineke ubwo yashatse nyine avuga ati ntanze ari hari nyine niba nawe yakubwira nk'uwinyabi ati ntabwo bashonje
ariko urumva ni ikibazo
nizere ko atari ko yagusubiza uramutse uvuga uti nitwa Alphonse nkora kuri Radio Flash FM hari abaturage bahagaze imbere y'ibiro byawe bari kuva ko bashonje bati ngwino dusure akarere kose urasanga ntabahari n'abahari bari gukabya n'amakabya nkuru ariko ibinyoma ejo nibwo sibwo numvaga umuyobozi umwe ati ubi bya politiki nabishyize ku ruhande
ubu ngubu naje kuvuga ukuri
ndi kuvuga ukuri noneho
wowe kanaka icyumweru kimwe
nawe
ikindi ukwezi iminsi ibiri ariko buriya rero aho u Rwanda rugeze dushaka iterambere ryihuse n'imibereho myiza y'abaturage dukeneye abayobozi bakora nk'uyu nguyu niba nawe ibyo yavuze koko bizajya mu bikorwa
ikibazo uravuga imibereho myiza y'abaturage uzi ko ijambo myiza barikuyeho uzo ni imibereho y'abaturage
uko yabimeze kose
urabona mbere twavuga ngo imiyoborere myiza sibyo ariko ni ikigo ubwacyo cyitwa RGB ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere gusa none myiza iri hose
none se good ni iki
good ntayiriho none se bavuga Rwanda Governance Board bavuga Rwanda Good Governance Board oya ni ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere none bavuga ni iki ngo ashinzwe ngo imibereho y'abaturage
uko yabimeze kose
ikwiri kose nta myiza iriho nakubwira ati Alphonse turazenguruka karere tugenda tureba ko abantu bashonje nuramukubonye umuntu kwayura baravuga ko ananiwe uyu yakoze cyane arananiwe
rekana
kandi bariya uriya krize cyane
none se
arananiwe
buri yanjiri nka hano hantu hakurya hano igicumbi barimo barya ibishishwa by'imineke ubwo twagerezo yarahari